Chakangaka udonsa utshwala izihlathi zikhukhumala nganovuthela umlilo wena ungathola imali yakho uyacatsha chiyana nathi makolovela ungabo sijwayela.